exclusive from ZambianMusicSite.com.
Kumweimuna, Jay Mix in the building.
Njeke, Sili Mutiola, Njeke.
Magoro ya lero kumveta manyazi, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Magoro ya lero kutakwitana, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Manali wao kugona nae, kuyenda nae kupanga chisemwele, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Alimumpingo wabusa walero, kuyenda ningo sasa mpingo mwao, Alingati nkuku zosimwela mazilayo.
Siku chitike sitiku ziwona, patiko la pasi sindu zinachinja. Makolo likukona na wana wao, wana likukona na makolo yao, wa mama mweo. Maticha likukona na wana wazibu zisila woka, azibusa kuyenda na wampingo mwao. Nikangala ni matifusa, kaya nicha nichomwe chiku chitika. Jubi yanga ya sura na manta, apa na kanga kuneza na mata. Mwana haliwo kumulila malaya, kujita kumwela pomto toto. Topo topo mwana haliwa
Magoro ya lero kumveta manyazi, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Magoro ya lero kutakwitana, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Manali wao kugona nae, kuyenda nae kupanga chisemwele, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Alimumpingo wabusa walero, kuyenda ningo sasa mpingo mwao, Aringati nkuku yosimwela masirayo.
Makolo vena niwa ipataziva, mwana wako wakwila maziva, kapena ni vizimba mufuno kula majila, mulimunga nkuku yosimwela mazira. Tulivena mabusa, maganizo kuipa kupusa, kuli ya chilamo kulusa, sivafuno ona sketi ya duza. Makalidwe yanu ya mvesa mselu, zinatoka moza chikrisi tunzelu. Kuyambila kukwaya mpaka wakazi vaveni, wajaka kalive mandu mwatini mwameni. Mujumbila nkosa monga ni machule, munga lalikile bwanji pa uhule. Wina tikagwila tibule, kapena ziwalo zina patupi tidule.
Magoro ya lero kumveta manyazi, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Magoro ya lero kutakwitana, Zojita sawo zimveta manyazi, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Manali wao kugona nae, kuyenda nae kupanga chisemwele, Aringati nkuku yosimwela masirayo. Alimumpingo wabusa walero, kuyenda ningo sasa mpingo mwao, Aringati nkuku zosimwela masirayo.
Mwani ziwa kareka, it's a boy Sili Mutiola, Sili Mutalent, J-Mix, One Injection. Thank you my brother.
Wosa nkala nkuku zosimwela yae, ndine mwana wa mcheva.
Real Rex Music Production,
straight out from ZambianMusicSite.com.